wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa soo saartay digniin ku socota diblomaasiyiinta iyo muwaadiniinta kale ee Mareykanka ah oo lagu wargeliyay inay digtoonaadaan 22 ka safaaradood iyo qunsuliyadood ee la xirayo ayaa ku kala yaala 17 wadan oo 6 ka mid ah ay ku yaalaan qaaradda Afrika kuwaasi oo kala ah Djibouti, Sudan, Masar, Liibiya, Algeria iyo Mauritania wadamada kale ayaa u badan bariga dhexe waxaana ka mid ah Yemen, Saudiga, Imaaraadka, Qatar, Bahrain, Iraq, Kuwait, Jordan iyo Oman waxaa iyaguna ku jira liiska Bangladesh iyo Afghanistan gabadhu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo lagu magacaabo Mary Harf ayaa warbaahinta u sheegtay in halista ka imaanaysa waxa ay ugu yeedhay argagixisada ay ku xog badan tahay danaha iyo muwaadiniinta Mareykanka ee bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika
The Department of State has instructed certain US embassies and consulates to remain closed or
Mary Harf waxay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ku amartay safaaradaha iyo qunsuliyadahaas cayiman inay albaabada u xiraan maalinta Axad ah oo bisha August ay tahay 4 oo ah maalinta barita dawladda Mareykanka waxay sheegtay in weerarku uu ka imanayo ururka lagu magacaabo Al-Qaacidada gacanka Carabta oo loo soo gaabiyo aqab waxa warbixinta dawladda Mareykanka lagu sheegay in ururka Al-Qaacida iyo ururada isbahaysiga leeyihiin laga yaabo inay weeraradan fuliyaan goor kasta ilaa laga gaarayo dhamaadka bisha August dawladda Mareykanka waxay sheegtay in waxa ay ku tilmaantay argagixisadu laga yaabo inay isticmaalaan habab iyo hub kala duwan ayna weerari karaan saraakiisha iyo shakhsiyaadka caadiga ee Mareykanka u dhashay waxaa looga digay muwaadiniinta Mareykanka suurtagalnimada in weeraradan lala beegsan karo gaadiidka dadweynaha iyo goobaha dalxiiska waxaa lagu sheegay digniinta in hore ay kooxahaasi u bartilmaameedsadeen tareenada dhulka hoostooda iyo kuwa korkooda mara iyo weliba gaadiidka cirka iyo badda waxaa la faray dadweynaha Mareykanka inay hareerahooda ka feejignaadaan ayna qaadaan tallaabo kasta oo munaasib ah oo ay naftooda ku badbaadinayaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay sheegtay in digniintan ay ku saleysan tahay xog ay Mareykanku heleen taasi oo kaliftay in albaabada loo xiro 22 safaaradood iyo qunsuliyadaha oo badankoodu ku yaala wadamada Islaamka
The department has been apprised of information that out of an abundance of caution and care for our employees and others who may be visiting our installations that indicates we should
Afayanka wasaaradda arrimaha dibadda Mary Harf waxay sheegtay inay heleen macluumaad faraya in feejignaan ballaaran la muujiyo lana ilaaliyo amniga shaqaalaha iyo dadka kale ee booqanaya dhismayaasha Mareykanka waxay sheegtay in wasaaraddu ay markii duruufuhu kalifaan ay qaado tallaabooyin noocan oo kale ah oo lagu miisaamayo si wadista hawlaha iyo amniga dadka hawsha wada sida ay hadalka u dhigtay Isla jimcihii shalay ayaa dawladda Britain waxay sheegtay inay xirayso safaaradeeda dalka Yemen maalmaha Axad iyo Isniinta walaac dhinaca amniga darteed waxay sheegtay Britain inay ka walwal qabto xaaladda amniga ee safaaradda maalmaha ugu dambeeya bisha Ramadaan dhinaca kalena afayeenu hadlay midowga Yurub oo lagu magacaabo Alexandre Bolak ayaa jimcihii shalay sheegay in midowga Yurub ay xiriir la sameeyeen mas'uuliyiinta Mareykanka waxa uu sheegay in midowga Yurub aysan xilligan haynin wax cadaynaya halis ku soo fool leh hawlwadeenadooda balse ay taxadar galayaan saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in wadamada la xiray safaaradaha Mareykanka la ballaarin doono kadib marka qiimeyn la sameeyo digniintan ayaa imanaysa iyadoo ku dhawaad sanad ay ka soo wareegtay markii Maleeshiya loo malaynayo inay ka tirsan yihiin ururada xagjirka ah ay weerar ku qaadeen qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Benghazi ee dalka Liibiya waxaana weerarkaasi ku dhintay safiirkii Mareykanka ee Liibiya Christopher Stephanis iyo 3 kale oo Mareykana dilkaasina waxa uu noqday mid ilaa haatan wajigabax ku haya xukuumadda madaxweyne Barack Obama sidoo kale maalinta arbacada ee soo socota ayay ku buuxdaa 15 sano markii weerarada mataanaha ah lagu qaaday safaaradaha Mareykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam sanadkii 1998 weeraradaas oo ay ku dhinteen in ka badan 200 qof